Chinedumo, dubemo chinedumo. Chinedumo, dubemo chinedumo. Agamayaba chuku dubemo chinedumo. Agamayaba chuku dubemo chinedumo. Jesus go onye ndu dube mo chinedum wo enugo agama yaba chuku dube mo chinedum agama yaba chuku dube mo chinedum Imana chonya dironi zumi femenia Agama yaba chuku dube mo nyane dumu Agama yaba chuku dube mo chine dumu Imana chonya dironi zumu kwa bonya nezi Imana chonya dironi zumi femenia Nadi basi zuzo kwa nefu kona ba Ndilo zise zuzu nefu kafa nemeo Onye ga ajutu kwa jojo Ifo salu ya onenu wakoneme Ifo salu chuku nenu wakoneme Nya ka chuku jibu la kasi akasi Onya ka chuku jibu leze mwa Oyibo salu si man propose For God dispose Agama yaba chuku dubemu onya nedumu nekumu Papa Maduza lava sa chinemez Nya kandi yaba sebolo wa nyadu bemu Nya kandi yaba sebolo wa nyadu bemu Yo 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 Chinedumo Dubemo chinedumo O chinedumo nebu dubemo o chinedumo Agama yaba chuku dubemo o chinedumo Agama yaba chuku dubemo o chinedumo Nyaka njiti ozo zaize chinedu Wano fokija Jesus bo nyendu Onyo sele nyajebe Onyo wanyagejelu Onyo sele nyanaba Onyo wanyaganalu Mane Jesus bonye ndu Ana mafike mafubera muke kachuku Nya kandi yaba sebolo wanyadu bemuo Nya kandi yaba sebolo wanyadu bemuo Manyaka mona kowa Oji chuku ujifedi manyaka mona kowa Emekwenu emekwani naneku Jesus ubonye nduo umibuka na kowa Kake numune mundi chinedu Kake numune mundi jichuku webili Makano nye jichuku konya wabokasi akasi man onye ji tupu onye anwa n'odife. Ambassador Chief John Uju Madu Akuzi n'igwe nke mbụ n'Okija Odogwu Gandos Precious n'Okija Chalobili Onye Abu Sherman Precious Flooring Company Limited Akuzi n'igwe nke mbụ n'Okija Odogwu Akuzi n'igwe nke mbụ n'Okija Odogwu Onye Abu Sherman UJ International Limited Akuzi n'igwe nke mbụ n'Okija bụ nnukwu mmanwụ Akuzi n'igwe nke mbụ n'Okija dalụ Onye bụ United Nations Eminent Peace Ambassador Akuzi n'igwe lọya adeleghị mma Akuzi n'igwe ezigbo nwanne m n'igade Chukwu na-edu gị o Chukwu dube gị mbụ jide ma mbata gị Chukwu dube gị n'anya bụ ife nna ya nwanne m Anyị ga-aya gba Chukwu dube anyị nya na-edu anyị o Anyị ga-aya gba Chukwu dube anyị nya na-edu anyị o nwanne m ọnwa oyogo ọnwa n'ọzọ obodo odogwu ọnwa na india eze anyị na-egade ịma na ọnwa tisie ike ọnwa nwabụlụ ọnwa oyogo ezigbo ọyị mụ ebere nwa ọnụ ọra ọnwa igbo niile ọnwa n'ọzọ obodo daalụ chukwu dube gị o n'ọnya nwaka nna ya chukwu chukwu dube gị o n'ọnya nwaka nna ebe Ọnwa si mụ kenezi nne ya Ezi ife nna nke mbụ n'ọzọ obodo odogwu Afọ mụlụ ọmụmụ ezi ife nna n'ịgadị o Afọ mụlụ ọmụmụ ezi ife nna n'ịgadị Ọnwa si mụ kenezi ọyị ya Okpu ezi chika nwete Onye Enugwu steeti Enugwu steeti ka o si eje Chika nweke Enugwu steeti ka o si eje Ọnwa si mụ kene Emeka Nene Okpebi na Mbaise Emeka Nene Odogwu na Igadi o Odogwu na India Ọnwa si mụ kene gị o Kedụ maka Nene Geoffrey Ọsọ Joe Nigeria Limited Papers na nkwanye wike obi ebi o Ọtọ Joe Papers n'igade Kedụ maka Odogwu na Nteje Moses Okolo Ogbefi Mo General Mo General nani India ki na-achuo Di Mo General Ogbefi n'igade o Kedụ maka Chief Uzochukwu Ebubeze Enyelu n'Okija Odogwu Oxygen Foundation n'ọya adeleghị mma Ụzọ enyelu Okija Odogwu Apinjo na-ekene gị o Ụzọ enyelu Osimu Kene Sa Ifeanyi Anonye bụ Odogwu Ochibe nke mbụ na mbụ naanị ọ bụ Ochibe naanị ọ bụ o Apinjo na-ekene gị Ochibe na Malaysia Odogwu CEO Anyị Global Link Nigeria Limited Odogwu Apinjo na-ekene gị Oxygen Foundation na Nyasị mụ kene gị Kedụ maka ezigbo Oriakụ gị Bebi ọkụ nwaanyị ọma Ebony Black Osodi eme nwaanyị ọma Ebony Black Apinjo na-ekene gị n'egwu Ochibe Papa Princess Dalụ Ochibe Ochibe na Malechi Odogwu Ochibe Igbo n'abụwo na mmadụ keja aga Ochibe Igbo n'abụwo na mmadụ keja aga Chinedu mo dubamo Chinedu mo yaba chukudu bema jine duma. Agama yaba chukudu bema jine duma. Chukudu meje nyakanje mwangole. Chukudu maga nyakanje mwangole. Oji chuku jive na nyakamuna kawao. Oji chuku jive na nyakamunebe. Solu chuku jive jagalo mafuma. Mbeji malu chuku tandi nolofuma. Onyo meleze, onye wanyaga kweze. Onye chuku meleze, onye wanyaga bu. Chine duma, jube mo chine duma. Chine duma, jube mo chine duma. Agama yaba chuku jube mo chine duma. Agama yaba chuku dube mo chine duma. Chine duma, dube mo chine duma. Chine duma, dube mo chine duma. Agama yaba chuku dube mo chine duma. Agama yaba chuku dube mo chine duma. Chine duma, na nyangwa kanje mengala. Kisasu bonye ndu na nyangwa kane kukluwechi. Agama yaba chuku dulumu na dulumu kanjebe. Agama yaba chuku dube mo chine dumo. Chine dumo, dube mo chine dumo. Chine dumo, dube mo chine dumo. Agama yaba chuku dube mo chine dumo. Agama yaba chuku dube mo chine dumo. Chuku dulumu ibo na agapniru. Ndi no Nigeria dulani dulani tebe. Ndi no bodo ojibo dulu managa. Ekwe na kambe buwa usabo chiganyazu. Ekwe na kambe bufulani do chiganyazu. Dulani gaba nizirelu kaisieje. Chukudulibo gaba nizirelu kaisieje. Chukungi kaiji hilisi ekwe nu ya kudanyi. Ngika inebeluwo, chuku ekwenu ya pudani chuku. Aniga yaba chuku dubanyi, chine duanyi nebuwa. Aniga yaba chuku dubanyi, chine duanyi yo. O chine dumo, dube mo chine dumo. Chine dumo, dube mo chine dumo. Agama yaba chuku dube mo chine dumo. Agama yaba chuku dube mo chine dumo. Chine dumo. Chine dumo, dube mo chine dumo. Agama yaba chuku dube mo chine dumo. Agama yaba chuku dube mo chine dumo. Chine dumo, dube mo chine dumo. Chine dumo, dube mo chine dumo. Agama yaba chuku dube mo chine dumo. Agama yaba chuku dube mo chine dumo. Egumanede, amalise. Egumanede, amalise. Ibamanede, amalise. Egumanede, amalise. Egumanede, amalise. Egumanede, amalise. Ibamanede, amalise. Ibamanede, amalise. Umibobi ayoliyegu, amalise. Ibobi ayoliyegu, amalise. Umibobi abalebu, amalise. Ibobi abalu, amalise. Egumanede, amalise. Ibamanede, amalise. Egumanede, amalise. Ibamana, amalise. Ibobi abalebu, amalise. Ibobi abalu, amalise. Danu bi ayoliyegu, amalise. Danu bi ayoliyegu, amalise. Bi ayoliyegu, amalise. Danu bi ayoliyegu, amalise. Uji katabula, amalise. Yen bi ayoliyegu, amalise. Aji bi ya kate, amalise. Ibobi bi abalu, amalise. Ibamana de, amalise. Ibamana de, amalise. Abumweje tanu, amalise. Danu bi abalu, amalise. Emekan go bid, amalise. Chuku pelo bid, amalise. Mosi zukalu mwe mana, iken na mweni, amalise. Utan madina ba, aso kawane bi, amalise. Egumane de, amalise. Ibamane de, amalise. Umaki jachalo bid, amalise. Ibamane de, amalise. Umibona salto, amalise. Ibamane de, amalise. Umibona Malaysia, amalise. Ibamane de, amalise. Umibona China, njama. Umibona Zimbabwe, Ibamane, Umibona Cambodia, Ibamane, Ibamane.